bagambye yagala kujene bulaya mu Uganda ojikoye kulemye ogeze katolabe walala tulimba mubibwe mbanga kugana olw'ebirungi amakula byowulira naye n'ebibina byobingi sofiya ebiri eno gyogamba okujja manya ogamba ffenga tetudda nakuyasa eno twagala nnyo eyo bulaya amerika gyomanyi sofi eri mu muvi eno birala
Maybe can't